crazy.
Karoka Sita,
maximum to the world.
Obi.
Nowadays we no longer see it's over.
It's over.
Kula kachi chendi ne biketa ne wechawa.
Ne wechawa.
Oh, no, no, no. Tena kawa kajanja. Pula muwende muwa kujoka. Ngate. Tompa sato nde kanya. Na unya wafu kaneta mwanda.
Level.
Bumbu tuwa zamanyi wade chingiza. Utande kota kufukiriza de unya mani joka cha. Oli wanchitalo nyona kuchalo jovera. Bikula uwase wange zenda vanga na unya wewe kwa ta.
Zendo unya mpateme.
Ninga kaba neta mwata mwaka tindi na chibanda tunulane nejusakia la wanda
nalikuti
wano mpano kena linku wana kwetiza chema nyama zika nifuna kasambula siri vila 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 tebye wankora sigara jori sigara jendi karinebu kaba ama zika nobulo kwetuga mire mbeje nonya naona na kowe vyo kwetusa
na unya mpate me, na unya mpate me, na unya mpate me. Ebi okuchu nyambedi na mufia.
Na unya mpate me, na unya mpate me, na unya mpate me. Ina mufia, ebi okuchu nyaha. Na unya mpa, na unya mpate me, na unya mpa, na unya mpate me.
Karinebu kaba, amaziga nobulo kwetuga. Mire mbeje nonya, naona na kowe vyo kwetusa.